chiti kisa wifi kani chiti sinuki kani chiti kupanda kushuka kufunga milango mamba free kani chiti mwusiti kani chiti snatiki kani chiti kila nikimba muni sky kwenye ki asojua na mpenda ndo anafanya makusudi ananiachana kwenda kini misi anarudi asojua na mpenda ndo anafanya makusudi ananiachana kwenda kini misi anarudi akini misi vese mesi vingi na kubloku mwambie ndugu zako kunitashie mfulu stopu kani chiti 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 kani chiti
ulisema unanipenda umenimwaga sina kitu sina ndo na miksa kunidharau kanyona mimshamba kawafata mabisho zile pesa zote nilizo kuonga mbwa weo nigeji changa changa savinge kwa nageto kisewe
kani chiti 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 ukaleta mapozi kisa matozi kisa matozi 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 ukaleta mapozi kisa matozi ukaleta mapozi 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 abuza boye anja katizi ameneja konde buwai konde buwai dialogo mjomba soja mama aji mapesa na sanga niga dereva wa mkoa we mudi striker amepiga tujo tena we twende waone
boys kila pa chami kwangu unabaya na meneja ringo
na leo tujo kapiga tena